ak fe tonight, the love of the night. Di ak bi sou deni de palne lene kak lenen tonight, the love of the night.